kamba wewe, wewe wanitosha, daima mpenzi wangu, waridhi wangu Yesu, tamu kushinda asali, sijaona mwingine, my love, my honey. Nakupenda Yesu, jemedari wangu, rafiki wangu Yesu, haujawahi ni disappoint, eh? Nimewaona wengi, waliovunjwa moyo, wameachwa hapo, wanahangaika, wanalia Yesu, usiku na mchana, ninaomba baba, washike wakumbuke, tembea pia nao, waonje pendo lako tamu Yesu, ewe waridi wangu.
Lift your hands.